Jorumi ochiko. Kaka an ja Kristo, gima koro dwaro wacho en adier chutho. Ang'eyo e chunya ni ok ariambi, kendo Roho Maler bende nyisa ni awacho adier. An gi kuyo maduong', kendo chunya lit pile nikech wach jowetena ma jo Israel, ma gin jo ogandana kuom onyuola. Dayie mondo an awuon Nyasaye okweda mi gola kuom Kristo, kapo ni mano dikonygi. Jo Israel gin joma Nyasaye oseyiero mondo obed nyithinde. Ne onyisogi duongne maler, kendo ne otimo kodgi singruok madongo. Nomiyogi chik Musa, kendo nonyisogi kaka onego gilame e hekalu. Bende nosingore nigi ni obiro gwedhogi. Gin e nyikwa kwerewa madongo machon, kendo korka anyuola, to Mesia ne oa e ogandagi. Opak Nyasaye moloyo gik moko duto nyaka chieng'. Amen. To kik ugal ni gima Nyasaye nosingore ok osechopo, nikech jo Israel duto ok gin joma Nyasaye oseyiero. To bende nyikwa Ibrahim duto ok gin nyithind Nyasaye, nimar Nyasaye nowacho ni Ibrahim niya,
joka Isaka kende ema noluong ni nyikwayi.
Mano nyiso ni nyithindo duto mane Ibrahim onyuolo ok gin nyithind Nyasaye, to mana mago monyuol kaluwore gi singruok mar Nyasaye ema ikwano ka nyithind Nyasaye adier, nikech mano e gima Nyasaye nosingore niya,
ka kinde ochopo kare, to anaduogi, kendo nanwang' ka Sara osenyuolo nyathi ma wuowi.
To ok mano kende, kwarwa Isaka nonyuolo nyithindo ariyo gi Rebeka chiege. To kane pok onyuolgi, tiende ni kane pok gitimo gimoro maber kata marach, to Nyasaye nowacho ni Rebeka ni,
nyathini maduong' noti ni nyathini matin.
Mano nobet kamano mondo yo ma Nyasaye oyierogo ji ogurre, nikech en ema oluongo ng'ato kaka dwaro ne obet, to ok nikech timbe ma ng'ato otimo. Mano bende kaka Muma wacho ni,
ne ahero Jakobo, Isao to ne asingo.
To koro dwa wach ang'o? Dwa wach ni Nyasaye ok nikare koso? Oyo, ok nyal bet kamano. Nikech Nyasaye nowacho ni Musa niya,
anakech jogo madwaro kecho, kendo anabed mang'won ni joma adwaro bedo nigi mang'won.
Emomiyo ok en wach gima ng'ato dwaro kata gima ng'ato timo momiyo Nyasaye yiere, to en mana wach ng'wono mar Nyasaye owuon. Nyasaye wacho ni Farao e Muma niya,
ne aketi ruoth mana ni mondo gima atimo ni omi ji ong'e kaka teko na duong', kendo mondo humba olandre e piny ngima.
Kuom mano, waneno ni ka Nyasaye dwaro timo ni ng'ato ng'wono, to otima tima. Bende ka odwaro ni mondo omi chuny ng'ato odok matek, to otima tima kamano. To ang'eyo ni ng'ato kuomu biro penja niya, ka onge ng'ama nyalo geng'o gima Nyasaye dwaro kamano, to ere gimomiyo Nyasaye pod dhao gi ji? To an dadwoke ni, in dhana dhana ni, in ng'a manibed Nyasaye wach? Bende gima ochwe dipenj jachwech ne ni, ang'o momiyo nichweya kama? Donge jachwech nigi teko mar timo atima gimohero gi lowo? Koso donge lowo achiel onyalo chweyogo agulni ariyo, ma achiel itiyogo gi tich mogen, to machielo itiyogo gi tich aticha? To mano bende e gima Nyasaye osetimo. Kata obedo ni ne odwaro nyiso ji mirimbe mondo ging'e tekone, to ne ohore mos gi ng'wono maduong' mi ok otieko joma okechogo mane owinjore otieki. To bende notimo kamano mondo migo ji ong'e duong'ne kaka lich. En duong' ma omiyo joma otimo nigi ng'wono, ma gin joma ne oseloso chon mondo oyud duong' kamano. Jogo e wan, mamoko Nyasaye oluongo kuom Jahudi, to moko oseluongo kuom joma ok Jahudi bende. Mano oluwore gi gima Nyasaye owacho e kitap Hosea niya,
ji mane ok joga, analuong ni joga. Adier, oganda mane ok ahero, analuong ni joma ahero. Kendo kama ne okwer gi e chon ni, ok un joga, e kama noluongie ni, nyithind Nyasaye mangima.
Isaya bende nowuoyo kuom jo Israel kama,
kata ka jo Israel ng'eny mana ka kuoyo manie dho nam, to ji manok kuomgi kende ema nokuo. nikech Ruoth Nyasaye nong'ad bura e piny piyo piyo, mana kaka nowacho ni notim.
Mano oluwore gi gima Isaya nosewacho chon niya,
ka dine Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto ok oweyonwa joma chungo wiwa, to dine warumo mana ka Sodom gi Gomora.
Koro wanawach ang'o? Onego wawach ni joma ok jo Yahudi mane ok otemo mondo obed e winjruok gi Nyasaye ema koro osebet e winjruok kode kuom yie. To jo Israel mane temo dwaro yor chik madimi gibed e winjruok gi Nyasaye ne ok oyudo chik makamano. To ang'o ma omiyo ne ok ginyal yude? Ne ok ginyal yude nikech ne ok gitemo mondo gibed e winjruok gi Nyasaye kuom yie, to mana kuom gik ma gitimo. Ne gichwanyore e kidi ma chwanyo ji. En kidi ma muma wuoyo kuome niya,
winjuru, aketo kidi mabiro chwanyo ji e dala Sayun. En lwanda manomi gi podhi. To ng'at moyie kuom jal ma kidino ochung' kare, to ok noywag ang'e.